I feel you. Have you kuwaza darling? You make me shiver, can I say it? You're my weakness.
Nike naga uria unyonagia wedo. Kakenyo ni uria ukuragira iheo. Waheberia gathikereria ngoro yaku. Tukahehanira massive nothings. Daigwa heho weo kani kato. Massage, massage. Kaiwa upu. Kaiwa ah ah. Ukacho ya kidaya yote vasoka tuka mabu.
Oh yes, I feel you. Ikikutazama macho. Minajona ndani yako. Ushahidi mini wako.
Oh yes, I feel you.
Nikikutazama macho. Najiona ndani yako, baby mini wako.
Oh yes, I feel you.
Wanewa jata ya kwa, rufaru lwa bati. Ashwagene mwike wa gathabu, ike no shakwa noe. Do you know, baby face malaika? Urembo wa usoni, Mungu kakupa rangi. Do you know, kama ni chini tutatandika? Nitalala kwa amani, kwa kwangu ndio utajiri. Sema niambie, are you feeling what I'm feeling? Kutazama macho, minajona ndani yako. Ushahidi mini wako.
Oh yes, I feel you.
Nikikutazama macho, najiona ndani yako. Baby mini wako.